It's my talk time, man.
I know, miss, man.
It's time to get the people me. What we want. Everyone.
Kama ipo meno improve who move. Bossi ana neno ila wapambo na nguvu. Step by step with my G's, cause my status is bigger now, more than 90 degrees. Moyo na mani karume and my soul is free. Sit back, relax, open eyes and see. Mikasa suka samufa sana, wapoteza fasta kama joto ndana room ya isi. Sinaga swaga on top, tuna count to blessing. No time to waste it, can't speak about the hater now. Place cross to blessing, mwanza mwanza in the house. Yes, yes, na score like yes. Yambiwa unajua di unakere, na bidu punguzo juaji. Shimu watu hele, neze skupe kilo unachoitaji. Pera mpera kama muera, kashika washkaji. Ukisi njaki sela, kula story afushushia na maji. King Kong like brother Rashidi, always got it diddy. And I'm here to inspire the kiddy. Kileto tata tata mine tatua, cause I don't care what people says. Wanaonchukia na so nijua ni kwa uwezo wa mkuu na big mission. Wanauliza why sina tatua na jibishe. Kauna sita kapembenu ne saba wa saba bishe. Show, I want to show you my heart. Mana za jinyima fumamba wakajipa. Mana neze kala kwako atakamu ujapika. Mana fosu uguri udurika kimuri muri murika. Ni mtu kasomo albadiri yafu ajabadirika. It's going down amazing, sweetie. King from streety, no one to complete. Jens kwenye miti, catch me online, I'm here. Kama unacho cha kushare to chat. So tena bahati, every single verse team ready a plant. Draw a party, God is great killer wakati. Next level, so levels a chin, wala za kati. Controversial, keep professional, kaza bila tanati. Fanya wewe kama unona nachofanya ni easy. Dr. Microphone na pingo jumbe vyezo vina kizi. Don't touch me please, kwezi touch you tafizi. Vuta kiti ka enjoy wine ka ili wizi.
Sure, sure. It's time to give the people what they want. This is for you and you and you and you back there.
Usoni ukinitazama tutajua nini. Sijui nani amewadanganya yo mtajua nyinyi. Memzingua jini ndo macho najua mimi. Kwa milima itakutana ila bado sijajua walini. Kwamba wamba wa catch feeling labda mchalaze gita. Kaunajua ujajipanga usitangaze vita. Kwamba maisha nabadilisha utazania filter. Mlo mwambia nizuie kana mbia pita. Usemdhania ndo mbaya atakukunjia ndita. Risibia ipake madoa utazania chita. Yes, because of money. Yani mtu kumi na bele tisa afu usikuwa manane. Usimpange nini nifanye wai tubishane shano. Usifosu tufanane usije sababisha nkutukane. Zunguka tukutano swazi mdwanzi. Ivi unafanya kazi ili ule au unakula ili ufanye kazi. Sawa mimi shamba we kipi kikusikitishacho. Mikono na ilamba vipi wakati umekula kwa macho. Chola ukicholacho ila kila bose na bosi wake. Kwa ushindi lazima kubali kataa taka ustake. It's going down amazing sweetie. King from streety, no one to compete. Jens kwenye miti, catch me online, I'm here. Kama unacho cha kushare to chat. So tena bahati, every single verse team zed ya planti. Draw a party, God is great killer wakati. Next level, so levels a chin, wala zakati. Ukitajika utaitwa kitwa just to play your party. Shida so kwanguka, shida nkushindo kusimama ndiyo. Kuna maisha ya ibu kabla mafane kio ndiyo. Mwene njana choice, kila kitu anasema ndiyo. Ndiyo, 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 ndiyo.